Dime loca. Sana sana me, sana 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 mi huanga. Yule day, yule day, yule day, yule day, yule day, yule day, yule day. Okay, twende. Nilipanda juu bila shaka. Si walisema nikihama nitablanda. I can't do it on my own, I'm a murder. Everything that I've been building from the start up. Eish, but I brush it off na mswaki. Mina saka hizo doors za mulami. Don't you watch any na stories za rap. Nijenge nyumba kwa bahari nikipush mahama. Still pull up in the sink kakafiri. The law put me up here si majini. So I'm just trying to make this work marambili. Maybe in this next try I'ma make a killer. But anyway, it's got done changed. New flow that I cop's gonna leave a stain. And I'ma put to everybody that I ain't the same. And sometimes I'ma change, hope you hear me saying that. Sana, 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 mi huanga. Day, mama, speak na maganja. Sana, 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 mi hupenda. Kucheza hip hop, I'm a raga. Sana, 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 mi huanga. Chini ya maji hutani pata. Sana, sana, keep it on the regular. Yo! Me, I keep it on the regular. Yeah.
Sana sana misi koki nisaka mchana. Usiku sako japa njugu kuchanga mkanga. Ndiyo msupa akijipa na chapa nishanga. Anabaki yaki wika
ska usikai sana.
Maisha east ni noma wezi survive hama. Lakini at least minaona ya leo sikaya jana. Jitu na risk kwa kona kasi mabist. Kwa kona wana kufrisk ni kama wana kudai bana. Kila design imeweza na washati. We mwenyewe huwezi chezo unataka team. Mindo nilitumaga red sun kwa sabika. Una nitafuta we tembeza mtaza east. So let it be known I came with the family. Brenda ni wrong with nothing to play with. Ndani ya zone mashash Malawi. Cause I'm bad to the bone, you can't compare me, yeah. Sana 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 mi uanga. Nigga mama spliff na maganja. Sana 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 mi upenda. Damn mama hips na mahaga. Sana 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 mi uanga. Jiji na bado hutani pata. Sana 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 on a regular. Me, I keep it on a regular.
Sana 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 mini yule dame. I keep it on the low, sipendangi fame. But me napenda cash na madola. Na how much ali player, player Maradona, huh.
Na sana 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 mini yule guy. Mwenye na die toka east, misi kudangani. Niko na crutch na mabist, sezi kujihai. Joku vutangwai kwenye street, sezi kudeny.
But it's the dash 50-50. Sibongi stories on my bill kama blinky. Yani mina mwada 8, tuki speed 8. Goma itashika panza, takula bait.
Niwasha kubali ndomana, wamejitua risk. Sini wenyeji ama fala ni matua risk. Mzee mzima siku imbizwe. Lazima nijitaje ndo vasi ishe fiti ska.
Sana 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 mi huanga. Day mama speak na maganja.
Sana 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 mi upenda. Day mama hips na mahaga.
Sana 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 mi huanga.
Chini ya maji hutanipata.
Sana sana keep it on the regular. Yo!
Me, I keep it on the regular.